Party after party, after party, after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party, after party, after party.
By the way, umechoka na baraka sosa.
Yeah.
Leo iko na kesho na kosa. Ushindo kimba ati umesota. Na vitu zote haziendi poa. Wacha ni kupeleke na rada. Kuna place Yesu amepanga. Dambi kusota hakunanga. Ni kusifu tu na kujibamba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party, after party, after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party, after party, after party.
Huko hakunanga kulia. Huko hakunanga mashida. Huko hakunanga kulipa jumadeni ziliwacho kwa dunia. Huko hakunanga kulia. Huko hakunanga mashida. Huko hakunanga kulipa jumadeni ziliwacho kwa dunia. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party, after party, after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party.
Ati bingoni tuni.
Party after party, after party, after party.
Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa baba. Twende nyumbani mwa baba. Twende nyumbani mwa baba. Twende nyumbani mwa baba. Twende nyumbani mwa baba.
Ati bingoni tuni.
Party after